tulaba bonna abatuwasa eno nga twakava ku ssomero baba baagala otuwasa tuba tuwulirira genda okola munaye todda wamu wajja n'olugoye lumu owezezza mukaaga ng'obufumbo butandika eriyo abawala abafumbirwa abalenzi kubanga tayagala kubeera waabwe
naye nga tamwagala
nga tayagala ewaabwe oba nkugereze mmaze okusoma ntudde eka sinnafuna musajja ngamba nti naye kamuwase mujje ewaka omanyi waliwo ewaka wewakoweka maama ngaayagala asigale ngaakutwala ngo akyali ku ssomero ngo nnabitali kulima tukize wano e Kampala okitegeera kati ninayo boyfriend wange Alan ninayo ne boyfriend wange Sula benjagala okulondako omwali mpasa bonna bonna bansuubiza nti ku bulungi bw'olina nja kukola ki nja kukutwala naye ate nsinga kwagala Sula naye ate Sula bwembeere bwenkola emirimu agamba bannanga ali kuwasa aliba yeesiimye agenda kutwala omukazi omukozi oli muyonjo okufa ofumba bulungi omukazi sajja alikuwasa
ng'oli wa Sula
naye ate gwenjagala
kati Sula nga yagamba ate
ali kuwasa aliba yeesiimye
kyokka gwe Sula gw'olinamu essuubi
omwagala okufa
Sula
talina ssuubi gwe gw'olirinamu ali kuwasa aliba yeesiimye oli mukyala muyonjo ofumba okula kyokka ate ono Alan gw'olina gw'otalinaamu ssuubi ye ali welcoming ekookooyeeyo olaba tokyagyawo maama bw'aboggoleramu abaana naawe akuboggolereramu kati n'osalawo ogende weewogoma ewaani ewa Alan Alan ogenda kwewogomayo oli emmere ye yabwerere ye taatawo Alan ajja kukola ebyakuleeta okwewogomewe
obufumbo butandise pati zonna Alan yama.